Bekesaba kakhulu inhliziyo yakhe yase icishe igijime emakhilomitha alikhulu nemashumi lamane nesihlanu ngeli-awa kubukeka kanjalo. Bekasetulu ekhaya esikhashaneni lesendlulile futhi bekasekamelweni atama kulihamisha futhi alilungisise. Futhi yebo-ke kungifaka emqondweni wemnakethu ngu ngesikhathi umfana wakhe lomncane wathi bekafuna kushumayela. Bekaneminyaka cishe lesikhombisa noma lesiphohlongo budzala. Bekasolo athi, "Papi, ngifuna kushumayela." Ngakho ngalobunye busuku embi kwelibandla umnumzane Mo wathi, "Manje bafo," wathi, "David lohleti lapha ahleti etulu lapho njengemfundisi lomzala wasesontweni niyathi nenhloko yakhe yonke iphakeme." Wathi, "Ufuna kushumayela sikhashanyana kusihlwa." Ngakho wagijimela etulu ngembili wagquma wehla esitulweni sakhe wagijima wenyukela lapho niyathi wase uyema. Futhi bekacabanga ukuthi bekatovele nje atsabule kukongco. Futhi wabuka ngalapha nangalapha nalo lokunye wathi ngeke nje kusebenze. Wabuyela emuva wase uhlala phansi. Ngibone tikhathi letinengi ngacabanga ukuthi ngeke kusebenze. Kodwa nje loko kwakulungile noko. Bomake babo bebavamise kusihlabelela Mabel naMeda njengekube eva bahlabela futhi ngalesinye sikhathi beningeke na. Ngitothanda nje kube eva bahlabela. Mhlawumbe sibathola ukuthi bahlangane njengelicembu ngelisondo lelidako ebusuku futhi bangihlabelele liculo lebalihlabela ngesikhathi ngisuka ebandleni. Niyakhumbula ngesikhathi ukuthi kwakuyini na? Lihlabathi sikhukhulekile etinyathelweni. Sihambi. Bese-ke bayovela empumalanga nasentshonalanga. Ake sibone. Kutodla litsili nenkosi, kutodla njengesimenywa sakhe. Ngicabanga ukuthi kuhamba ngaleyo ndlela. Ngitothanda kube eva. Bangakhi labangathanda kube eva cishe ngelisondo lelitakwe ebusuku uma sikhona lapha. Beningakwenta na? Yebo-ke, impela. Mabele, ngabe ukhona lapha na? Ngabe ukhona lapha, Dok? Uyakuva naMeda usemuva lapho. Batilolonge kancane. Ngoba emantombatana atobaleka kubo. Emva kwesikhashana angeke na? Kunjalo. Bafanele batilolonge kancane manje. Uthi baqale kuleli viki lelitako. Kusihlwa ngitha lapha futhi emizuzwini lembalwa nje lendlulile. Umndeni wase uhambile futhi bese ngingedwa nenkosi kuthi ngikhuleke kancane. Ngashayela ngehla ngendlula ethabanekeli lelidzala futhi ngabona timoto tilayine khona lapha. Niyathi kubuyisa tinkumbulo letinzala nje tesikhathi lesidze lesendlulile. Ngesikhathi kwakuvamise ukuthi ekhathi lapha ngingene sibe netinkonzo letinkulu futhi ekugcineni kuze kube insimbi yesibili nesithathu ekuseni. Bantu nje bahlala lapho ndzawonye. Niyathi labanengi baleyo misizi basetulu lapha ethuneni namuhla. Ngiconze umtimba wabo. Kodwa basenkhathi emlweni titukulwane tilokutita labasha bakhuphuka ngeke kuthathe isikhathi lesithe sithe sihambe lesinye situkulwane siyo lesinye labancane sithathe indzawo yethu. Ngakho kusifanele kuphila nsuku tonke. Akusifanele yini sendele inkosi nje yona yodwa. Manje ngiyathi kusasa lusuku lwemsebenzi lwebantu labatodzingeka baphume futhi baye emsebentini. Ngakho sitama kuphuma kusenesikhathi kusihlwa. Ngabe ikhona inkonzo emibhabhatiso noma yini lokunye lokulandzela lokuna kulungile. Manje leli Bhayibheli lelidzala lelibusisiwe liyimephu yendlela leya isuka embhedzeni weluswane iya ethuneni nasezulwini kwendlule yonke indlela. Futhi siyalithanda ngoba lokucukethwe ngilo ngulapho sithola khona lisu lensinziso kude sisinziswe kude kube semikhawulweni yemhlaba. Manje ngaphambi kokuthi silivule asikhulume nemiqalisi sisakhothamisa tinhloko tethu umzuzwana nje. Babe wethu losezulwini siyakubonga kusihlwa ngako konke lokwentekile njengoba sikhuluma enkonzweni ngemaculo kanye nange konke loko losekuvele kwentekile. Futhi siyabonga kusihlwa ukuthi sibuthane lapha ngaphansi kweluphahla lwalesakhiwe lesincane egameni leNkosi Jesu. Ngale sethembiso lesi lesinemusa ukuthi lapho lababili noma labathathu babuthene ngeligama lami ngiyoba semkhatsini wabo. Futhi siyathi ukuthi wena ulapha. Futhi sijabula kakhulu kwathi ukuthi emva kweminyaka lengemakhulu lalishumi nemfica yekushumayela livangeli nemlando wemhlaba utungeleda. Kepha wena awugucuki. Kuntshintsha kwesikhathi, kuntshintsha kwebantu, kuntshintsha kwesive, kuntshintsha kwetifiso netimo tengqondo. Kodwa wena awugucuki. Futhi sijabula kakhulu ngalokho kusihlwa babe. ngoba siyajabula ukuthi singalifunda livi lakho futhi sibone ukuthi wawuyini ngaleso sikhathi futhi sathi ukuthi sisondzela kulonela uthando lolufanako lothethelelako babelo qondzako lowake wahamba etingwini taseGalile letine sihlabathi wabethelwa wathatha indzawo yethu futhi wabasoni lesafa esiphambanweni esikhundleni sethu kuzithwalela yena lucobo tonotethu kuthi susa futhi waphonswa esihogweni nemprofeti bekathide angiyushiya umphefumulo wakhe esihogweni kanjalo futhi angiyuvuma kuthi lo ngcwele wami kuthi abone kubola kuthi ngelusuku lwesithathu wavuka futhi kuthi wenyukela etulu lapho uhlethi khona kusihlwa ngesekudla sebukhosi bankulunkulu kwenda kunxusela ethi kokuvuma kwethu futhi sinelilungelo nenhlanhla kuvuma loko impahla yethu lucobo letsengwe ngengati yakho noma yini loyifakile ecebeni lakho lekuhlengwa ngesikhathi ufa futhi wenda kubuyisana eCalvary futhi kusihlwa babe sicela sibusiso lesikhethekile sawo wonke losehambi lobutselwe ngaphansi kweluphahla lapha kusihlwa ethabanekele siyacela futhi babe webesilisa nebesifazane bafana nemantombatana longaphandle kwemkhumbi kusihlwa longakwathi wena sikhulekela ukuthi utoba nabo futhi ubadonse bete kuwe kusihlwa futhi kwangathi moya loyingcwele angancongcotsa ikakhulukati enhlitweni yabo futhi abawungele kuNkulunkulu babe wethu siphe kona ngosi busisa lonke libandla nayo yonke imihlangano lecubekako emhlabeni wonke namhla nakusihlwa futhi kwangathi bonke bafundisi bangaphefumulelwa kuthi bashumayele nenhlitiyo yebantu nendlebe lesokiwe kuva nekuconza naNkulunkulu utokwemukela inkathi mulo ngoba sikucela egameni laKristu amen futhi kwangathi inkosi ingengetha sibusiso sayo kusihlwa njengoba sitha esiphambanweni kutofundzisa kancane evini lolu luhlobo lwesifundo sasonto sikolwa niyathi bengicabanga esikhashaneni lesendlulile ngihlethi etulu lapho niyathi bekungaba into lenhle kakhulu ngalesinye isikhathi uma kunesakhiwo lesikhulu lesingenalutho endase dolobheni lapha ihola yemidlalo wasesteji iDream kwangathi niyabona kutohlala emakhulu lalishumi nesihlanu kuya kulabathi ngulungwane letimbili bantu futhi bekungaba kuhle kakhulu kube besingaba nako ngalesinye isikhathi noma mhlawumbe kuchubeka kwemasonto lambalwa ngekulandzelana cishe emaviki lasihlanu futhi sibe nenkonzo yangelisonto nzambama yekuphilisa eholeni yemidlalo wasesteji iDream lenzala kufika endasi lapha futhi sasakata lenkonzo kuletinye titeshi tenzawo le hour akubithi kakhulu kangako cishe lishumi nemfica emadola langamashumi lamabili into lefana naleyo le hour ngitojabula ukukubhadalela cobo lwami futhi uma imihlangano yami ngephandle lapho ikusekela ngetimali kwendelwe bantfu nje ngalapha kuthi bangeniswe nenzawo lenhle kubathumela yalabaphendukile futhi niyathi futhi ngijabulele kakhulu umlayeto omelusi wethu manje ekuseni ngekudweba ngenethi futhi ngiyathi nonke nikwendile futhi lokho kunjalo futhi sifanele sifake inhlandi enethini njengoba asho futhi lokho kunjalo niyabona ufanele ungenise inhlandi enethini bese kenza wonye ngani siyema manje mina itolo kusihlwa kumnakethu Junior Cash ngikhola ukuthi ligama lakhe ngilo bese senhla lapho ukuthi simkhulumele itolo kusihlwa nenkosi yehla ngendlela lemangalisako futhi baletha intombatana into kuphela lengiyibonile loko bekungaba kwemvelo kuthi bewungabona ngeliso lakho loko bekungembili bekuyintombatana lelikhalathi isuka endasi enqenyeni lengaphansi kweIndiana ngendasi kweNew Albany nomanzana thide beyikathe isengotini futhi yayijube ekhathi imizwa endlebeni nasemphinjeni kangaka ukuthi beyingasakwadi nekukhuluma noma kuva nemthambo wawuboshiwe nzawana thide lo wakhubata luhlangothi lwayo ngane ntombatana unina naye netinsimbi tekusekela letinkulu atama kumholela etulu lapho intombatana lencane intombi futhi mhlawumbe lishumi nesithupha into letside lekulelo hlelo futhi ngandlela thide noma lenye umoya loyingcwele ubonakale kwangathi nje ubeka iAfrika embi kwami ngqo futhi ngayibuka futhi nginembono lobhalwe khona lapha encwadini ukuthi biyela e-Afrika kuyoba kukhulu kakhulu kunemhlangano wakuqala wase-Afrika. Futhi-ke bantu bangathi ukuthi kwakwentekani, kuphela umbono uchubeka wenteka, futhi ngathi babe losezulwini. Akusiko ukuthi sicela imimangaliso. IBhayibheli lathi sithukulwane lesibuthakathaka nalesiphingako sifuna imimangaliso, futhi asifuni kakhulu imimangaliso, kodwa uNkulunkulu wenta imimangaliso. Ngaso impela sikhathi lesifanako washo lokho, bekenta imimangaliso, kodwa uma siyifuna sifanele sibe nayo imimangaliso. Into letsite kusikhombisa bufakazi lobutsite bekuthi sisinzisiwe, noma into lefana naleyo angikholelwa ebufakazini. Ngikholwa ukuthi bufakazi bekuthi sisinzisiwe, sithethe uNkulunkulu evini lakhe. Leyo yinto lenhle kakhulu lengiyadiko. Bese-ke titselo tiyalandzela. Manje ngimcelile ukuthi bekangasipha yini njengesibonakaliso ukuthi kwasekusikhathi sekubuyela e-Afrika. Lokhu kuthi kuxhumana kwethu kuya ngekucina ngaso sonke sikhathi. Futhi ngesikhathi sikhulekela leyo ntombatana yayikhona kukhuluma futhi ive, futhi inyakade kwakumangalisa nje kubona ukuthi inkosi yethu ingentani. Futhi ngakho siyajabula kusihlwa ngalokho. Siyathi ukuthi lelo khaya lelithandzekako noma ngabe likuphi lijabule kakhulu namhla ebusuku kubona leyo ntombatana. Kwenteka kanjani ngesikhathi lemizwa yonke isikwa kuwona? Niyabona na, akukho ndlela nhlobo. Cha, lutho. Yasikwa ngalokuphelele futhi yaboshwa imizwa yelulwimi noma yemphimbo kanye nasekuveni. Lokhu kuthi kokubili kusemzweni lofanako, kodwa kwakujutshwe ingodli. Kodwa uNkulunkulu ngandlela thide. Bangakhe lobeka lapho futhi wayiva le ntombatana ikhuluma na? Ake sibone lapho. Kunjalo, futhi yayikhona kukhuluma futhi ive futhi ikhulume. Ngangikhuluma kanjena ngathi uyangiva na? Wathi ya. Uyangiva futhi? Ngathi thani make. Wathi make. Ngathi thani Jesu. Wathi Jesu. Futhi achubeke ngqo futhi akhulume. Ngakho inkosi iyamangalisa, ayimangalisi na, igcwele sihawu. Bese-ke sesiphumile etinkonzweni tekuphilisa manje emavikili amabili. Kwathi kuthola inhliziyo yami ishaya ngemandla futhi ngilungelelenye inkonzo. Manje ngale encwadini yaNumeri ngiyalithanda iTestamenti lelitsala, futhi sitoba nesifundo kusihlwa khona manje incwadi yaNumeri. Numeri sahluko selishumi nakuthathu nelivesi lemashumi lamathathu. Funza livesi linye nje libe sisekelo nelesicalo. Bese-ke niyabona uma sifunza livesi linye eBhayibhelini ngathi lento yinye, livi lami liyokwehluleka ngoba ngimuntu, kodwa lelo livi laNkulunkulu lingeke lehluleke ngoba lilivi laNkulunkulu. Futhi ngako livesi linye lelivela lapha litoniketha sisekelo lesenele ukuthi wonke umuntu lotako abusiswe, ngoba nje akukehlukani nekufunza livi. Manje evesini lemashumi lamathathu, naKalebi wabathulisa abantu emvi kwaMosi futhi wathi asikhuphuke masinyane silidle ngoba singakwati kulincoba. Futhi kwangathi inkosi ngengeta tibusiso tayo evini manje. Sifundo sami kusihlwa sithi eKadesh Barnea, nale sifundo lesi lesinaso lesingaphansi kwaso kwenta sendlalelo lesincane nje kukhuphulela endzaweni lapho khona uma inkosi ithanza. Konke lokhu kusobala, akukahlelwa ngaphambili, kukhulunywa nje ngekuphefumulelo njengoba kuniketiwe nje. Angikaze ngibe nekufunza ukuthi kushunyayelwa kanjani. Futhi ngikutamile kane noma kasihlanu, futhi impela ngenta inyakanyaka lembi kabi ngako. Angathi nje ukuthi ngingakwenta kanjani, kodwa ngiyamthanza futhi ngithembele kuye, futhi ngiyathi nonke niyamthanza nani. Ngako manje ekucaleni, lesi sithombe kuthi uNkulunkulu umdlalo wasesteji lomkhulu weliBhayibheli. uNkulunkulu lasibekele wona ngekuthi ngalokho singahle siphumelele. Ngiyakholwa ngale kumaHebheru sahluko selishumi noma sahluko selishumi nakubili wathi, lokhu sinelifi lelikhulu kangaka labufakazi, masilahle konke lokhu sinzako nesono lesithandzela kalula kangaka kithi, kuze sigijime ngekubeketela lo mncintiswano lomiswe embi kwethu. Sibuke kumcalisi nemphelelisi wekukholwa kwethu, inkosi Jesu Kristu. Manje lonke iTestamenti lelitsala nato tonke tetimilo talo netimphawu kwakusithundi nje kuphela sesehlukaniso noma litshe lesikhiya liTestamenti lelisha. Loko kwahlanganisa umthetho nalesimiselo sesikhathi ndzawonye. bantu labanengi usasisele kuloko njengesimiselo sesikhathi semaKristu. Kodwa akunjalo lesi simiselo sesikhathi samoyalo engcwele. Simiselo sesikhathi semaKristu sahlala iminyaka lemithathu netinyanga letisithupha. Umthetho waqhubeka iminyaka lengemakhulu lamanengana. Bese kuthi ke simiselo sesikhathi sebuKristu ngiso lesahlanganisa noma saba sisekelo. Litestamente lelisha nalelidzala ndzawonye. Futhi tikhathi letinengi ngale eBhayibhelini siyabona. Futhi tikhathi letinengi bathathisela kuso tento tebapostoli. Libitwa kanjalo. Ngithanda njalo kubhekisela kuko njengetento tamoya loyingcwele kubapostoli. Ngoba abapostoli bebangamadvotsa nje. Kodwa kwakungumoya loyingcwele kubapostoli aveta umnyakato wakhe. Namoya loyingcwele ungumoya wenkosi Jesu Kristu lowehlele etikweli bandla. Kuqhubeka imisebenzi yenkosi Jesu ekuhambeni kwakhe. Kutoniketa kukhanya kwelivangeli ngekukhanya lokuncane kunaloko lokwakungiko ngesikhathi Kristu alapha. Njengenyeti nelilanga, inyeti iyavela kuniketa kukhanya uma lilanga lingekho lize liphume futhi. Bese ke inyeti iyaphuma. Nelilanga likukhanya lokuthi bha kuthi kukhiphela kukhanya kwenyeti. Kodwa yini kukhanya kwenyeti na? Kukubonisa kwelilanga enyetini. Kuthi lokho kufana naKristu ngesikhathi alapha. Beka kukhanya kwelive, wahamba futhi akhanya emuva ebandleni lakhe kubonisa kukhanya kwakhe emhlabeni namuhla. Kuthi kukhanya kuhambe kungene aze abuye. Khona ke konke kuko konke kutophiwa yena. Futhi uyohlala esihlalweni sebukhosi senkosi Davide futhi abuse inguna phakathi naphakathi. Manje liTestamente lelidzala lingumfanekiso lomuhle. Sifanekisa lapho futhi sibone tonke leto dintho tendeka kubantu kude sibuke tibonelo. Manje Nkulunkulu angilobusako futhi njengoba bengifundzisa nje namuhla ekhaya lapho ngimenyelwe ngephandle kuthi ngibe nelidina. Bebafuna kwati kuthi bebangabati yini labathandzekako babo ngesikhathi bahlangana nabo enkhathi emlweni. Yebo ke ngathi impela sidobati, niyabona sinemitimba lemithathu lehlukene lesiphila kuyo. Lomunye ungumuntu, lomunye ungowasezulwini, nalo lomunye ungilokhatimulisiwe. Kuthi ke uma Satana lomunye nalomunye emtimbeni womuntu, umtimba lofako siyokwati kangakanani ke lomunye nalomunye emtimbeni lokhatimulisiwe. Kunjengoba uma umthetho bengaveta into lenhle, into lenkulu kangakanani pho umusa longayiveta ngoba kukhulu kunemthetho. Futhi uma inyeti ingaveta ingxenye letsite yokukhanya, liyokhanya kakhulu kangakanani ke lilanga lingalendlula uma lifika. Futhi impela siyokwatana. Futhi manje kufana nje njengoba ngisho sichubeka nekukhula ngelwati sidalwa lesingumuntu. Wathi lokunengi manje kunaloko lowakwenda ngesikhathi usengumfanyana noma intombatana ngoba uyahlakanipha kakhulu. Futhi sonke sivele sibantu siyahlakanipha kakhulu. Kodwa nike naqaphela umbuso wesilwane awutholi kwasakuhlakanipha kakhulu. Uyati uhlala endlini lengcono manje kunaloko mkhulu wakho lakwenda. Futhi mhlawumbe bantwana bakho batohlala endlini lengcono kakhulu kunaloko lonako manje. Kodwa madudane nje ngiyakholwa kuReader's Digest noma Nzawana Tsite bengifunda inzatshana ephepheni lapho bathatha khona inyoni lencanyana lehlabelako futhi bayifaka kuhodle kungekho lutho lengakha ngako sidleke. Futhi beyithingeka italele macanza ayo esilweni futhi yachobosela emazini alenyoni lencane lehlabelako lamancane. Baphinze bathatha lawo mazini lamancane alenyoni lencane lehlabelako bawafaka kuhodle ngaphandle kwanoma yini lengayisebentisa kwakha sidleke. Ngesikhathi bawachobosela etitukulwaneni letilishumi nesihlanu, titukulwane letilishumi nesihlanu letehlukene, kubona ukuthi bekungayiguqula yini imvelo. Khona ke lokho bekungathatha iminyaka lelishumi nesihlanu ngoba nguleti inyoni letincane letihlabelako letiba nesidleke sinye semacanza ngeminyaka. Futhi emva kweminyaka lelishumi nesihlanu bakhulula lelenye lencane lebethi landzele teminyaka lelishumi nesihlanu. Dingakake tibe nechani bekwakha sidleke noma lutho. Kuthi babeka lenyoni lencane lehlabelako endzaweni. Kuthi nento yokuqala leyayenda kwakukusuka futhi yakhe sidleke. Inyoni takha sidleke sato njengoba tenda ensimini yase-Eden. Kodwa umuntu uchubeka njalo usolo achubeka nekuhlakanipha kakhulu. Wonke mkhulu wakho njengoba ngishito wahamba kuyobona gogo ngencola yetinkabi. Babe wakho ahamba kuyobona make, ashayela lihashi nenkalishana. Ngahamba kuyobona umkami nge-Model T40. Umfana wami anelihlobo lwemoto lenemasilinda lasiphohlongo elitubana, noma ngabe ukubita ngani. Mhlawumbe batukulu batoba nendiza ijet. Nguleyo ndlela siqhubeka njalo ngekuthuthuka ngoba sinemphefumulo. Manje inyoni ayinawo umphefumulo, kodwa sine sinemphefumulo. Asisuye umdali, kodwa singaphendukedela. Manje singeke sidale tingotho temapulango, kodwa singatitsatsa tingotho temapulango. Emva kuba uNkulunkulu sekathi dalile, futhi sakhe indlu ngato, ngoba sibantwana baNkulunkulu, emadvodzana nemadvodzakati aNkulunkulu. Akunandzaba kuthi siwe kangakanani, sisasolo sifanele sicondze kuthi singemadvodzana nemadvodzakati aNkulunkulu. Esimeni sethu sekuwa, sisasolo singemadvodzana nemadvodzakati. Nkulunkulu wenda sethembiso, Nkulunkulu tofanele asigcine leso sethembiso. Oh, ngiyethemba niyakubona. Uma kuphela beningaconza bandla kusihlwa, futhi niconze. Beungeke usuke kuyinye indzawo uye kulenye, futhi ujoyine leli bandla nalelo bandla. Beungeke ufune tinto telive, kuthi tikulethele injabulo. Beungeke ufune inkonzo yinye kuphilisa uye kulenye. Beungathatha uNkulunkulu evini lakhe, futhi wathi kuthi sekuphelile. Impela uma uNkulunkulu enda sethembiso, angeke asuke kuleso sethembiso. Ubophelelekile kugcina livi lakhe. Ngeva lomunye athi yebo ke bebahlubuka futhi babuye, kuthi beungakwenda lokho. Yebo ke ngilahlekile ngaphandle kwaNkulunkulu. Uma wake watholakala unaye, ungeke ulahleke unaye. Ngoba uNkulunkulu angeke akusinzise bese ke uyakufulathela ngemhlane wakhe aphindza kucoshe. Uma bekangakwenda wehlula inhloso yakhe lucoko, ngako angeke akwende lokho. Ngako uma uNkulunkulu siyahlakanipha kakhulu, kodwa uNkulunkulu bekangilongenasiphetho kokuqala nje. Bekaphelele, akayi ngekuhlakanipha kakhulu, uhlala njalo afana. Ngako uma kuvuka tinkinga letinenge, uthi uNkulunkulu wenda ngendlela lengukuthi nekuthi kuleto tinkinga letinenge. Kona-ke, uma leto tinkinga letinenge letifanako tivuka futhi, uma angenti ngendlela lefanako, wenda kabi ngesikhathi enda lapha. Niyabona na, ngako utofanele afane ngaso sonke sikhathi, kungakhathaleki kuthi ngumuphi umnyaka. Nekuthi bantu bangachaza kanjani futhi betame kususa emandla ebuNkulunkulu. Angikuconzi, ngoba uma Kristu anguye itolo namhlanje phakathi, emandla akhe afana indlela yakhe yekubuka tinto iyafana. Uthi njengoba nje bekanjalo ngaleso sikhathi, unguye manje. Uthi uyoba njalo kude kube phakathi, akususi lutho kuye. Ngiloko kuphela. Uthi uma avuka ensukwini tele uhambo lwakhe lwasemhlabeni, uthi waphilisa labagulako, laba sebahlule bodokotela, uthi wabaphilisa. Uma enda ngaleyo ndlela kuleto tinkinga letinene, uma anguye itolo namhlanje phakathi, uthi ofanele ende ngendlela lefanako namuhla. Noma nakungenjalo, wenda liphutha kulabo bantu. Niyabona na? Uma enda sethembiso lapho, uthi bekafanele ahlale naso. Wenda sethembiso lapha, uthi ofanele ahlale naso. Uthi ofanele ahlale naso nje. Akukho lokuliphutha kuNkulunkulu, nangesethembiso sakhe. Lokuliphutha kukithi, hayi kukholwa kukukholwa, noma kumthatha evini lakhe. Manje niyabona, kube besinemcondo wenyoni, besiyotiphatha njengoba tenda ekuqaleni. Kodwa siyangekukhalipha kakhulu, sichaza lokwehluka engalokuphelele. Uthi, oh, kwakungilolu suku lolwendlula, uthi sakha lolunye luhlobo lwesimo. Esikhundleni sekuthatha uNkulunkulu evini lakhe, sicala inhlangano lensha nje. Niyabona na? Yebo ke ngulena indlela uNkulunkulu latokwenda ngayo. Futhi ngileyo ndlela uNkulunkulu latokwenda ngayo. Uma thini njengetinyoni nje, futhi singantshintshi, futhi sasingakangeni etisekelweni tekuthi khethele, besingathatha nje uNkulunkulu evini lakhe. Naloko kungakucathulula. Futhi ngiloko kuphela. uNkulunkulu washo njalo, ngako ngiloko kuphela lokukuko. Kuhle kanjani kuthola ukuthi uNkulunkulu weliciniso nalophilako usaphila nanamuhla. Emkhathini wayo yonke incushuncushu, uNkulunkulu usaphila futhi uyabusa. Manje labantu besivumelana Israel endase eGibhithe ngenxa yokungalaleli nangekuthengisa umnakabo Josepha. Futhi wehliselwa eGibhithe, futhi bekalapho iminyaka lengemakhulu lamane ngaphansi kwabugcila. Ngifuna nicaphele, abazange balahlekelwe isivumelwano sabo, balahlekelwa inkululeko yabo, hayi isivumelwano sabo. Ngesikhathi uNkulunkulu enda isivumelwano na-Abrahama, Isaka, naJakobe, kuthi wathi funga yena lucobo, kuthi bekatosinzisa u-Abrahama nentalo yakhe lemfutile. uNkulunkulu ubophelelekile kugcina leso sethembiso futhi ubophelelekile impela nje kuwe kuleso sethembiso njengoba bekanjalo kuAbrahama esethembisweni kunjalo uma uyintalo yaAbrahama uba kanjani intalo yaAbrahama na sine lesifile kuKristu sithatha intalo yaAbrahama kusho iBhayibheli futhi sidindlala ifa ngekwesethembiso khona-ke uNkulunkulu ubophelelekile impela nje kuwe njengoba bekanjalo ku-Abrahama awusho lokho kuthi okhipha konke kwesaba kuko uNkulunkulu akafuni kuthi nesabe lutho umula ngesizotha kuloko lakusho lesikudzingako namuhla umuntu lothite lotophonsela insayeya leli awa lesiphila kulo kunjalo ngelusuku lapho kwehluka nayo yonke lenye into ingene ngekunyenya ngaphansi kweligama lenkolo nalokunjalo nangaphansi kweligama lensinziso livangele sithi ngalothite kuthi avuswe emkhathini wethu njengankulunkulu lo avusa Mosi kuthi athathe inzawo ngalolo suku yebo bebangalahlekelwa sivumelwano sabo bebalahlekelwe inkululeko yabo bebadicila kodwa sivumelwano sasisolo sihleliwe futhi ngalelinye lilanga endathi lapho ngesikhathi babubula futhi bakhala ngaphansi kwetinduna leti bacinzetele taseGibhithe ngoba bese baguquke babadicila ngifuna nicaphele lesithombe lesihle naloku kungaba kuhle kube mthetho lalelani uNkulunkulu akehlanga wase uthi manje uma utokwenda into letside uma utokwenda into letside umusa kaNkulunkulu waniketa umsindisi Mosi kunjalo hayi ngaphansi kwanoma ngusiphi simo Mosi walethwa kodwa ngemusa lobusako uNkulunkulu wathumela Mosi hayi umsindisi kuphela kodwa umusa waniketa umkhululi ngaphandle kwanoma ngimuphi umthetho ngaphandle kwanoma yini umusa waNkulunkulu lona sizotha nje wathumela Mose endasi ukuthi abe ngumkhululi nemsindisi wesive kubakhipha uma ngicabanga ngaloko khona-ke ngicala kukhumbula ukuthi uNkulunkulu lofanako lobekanebantu besivumelwano eGibhithe impela ngaphansi kwabo bonke bumatima nekungabi nanzaba ukuthi libandla likuko kusihlwa uyo ngemusa webunguye bakhe luchobo athumele umkhululi sicinisekile nje kuthola kuthululwa kwamoya loyingcwele kulethi insuku leti tekugcina njengoba sihleti kuleli bandla kusihlwa uNkulunkulu wente lokutsite kubantu besivumelwano ngaphandle kwanoma ngimuphi umtamo wabo kodwa wathumela ngesihle ezulwini kubantu bakhe besivumelwano sento semusa ethi kwekudibusa kwesethembiso sakhe wathumela Mosi futhi etinkingeni letiningi ngesikhathi bantu basebugcilini nangaphansi kwayo yonke into lijoke lesono nekugula nenkhathatho namuhla uqiniseke impela nje kuthumela Jesu Kristu kwesibili njengoba athumela Mose esikhathini sekuqala ngesikhathi kuvela tinkinga letiningi uNkulunkulu wenda ngemusa lobusako utofanele ende into lefanako ngaphansi kwesento lesifanako noma nakungenjalo wenda liphutha ngesikhathi enda emuva lapho niyakubona na lengitama kufinyelela kuko nguloku sono lesikhulu kunato tonke lengisithola ebandleni namuhla kungakholwa leso ngiso kuphela sono lesikhona asikho lesinye sono ngaphandle kwekungakholwa kuneni kangakanani kwalobo busuku ngephandle lapho kumnyama kangakanani bewungeke uthi lokhu kumnyama kakhulu uma etandleni tami kumnyama konke manje yinye kuphela indlela yekufanekisa nekona sono lokho akusiko ukuthi uyanatha yini noma uyabhema noma uyagembula kuhlelwe ngale ndlela ngoba ungulongakholwa wenta lokho futhi lokho kuliciniso ngoba uyagembula ngoba ucamba emanga ngoba uyeba leto tinto atisitho sono lokho yimphumela yesono lokho kungoba kuthi kuwe kuhlala umoya lowehlukile kube bewulikholwa likholwa leligcilile leto tinto betitoba muletifile futhi timnyama njengoba busuku bunjalo phambi kwakho impela niyabona na leto tinto tiyingxenye yekungakholwa kujohane longcwele sahluko sesithathu jesu washo ukuthi loyo longakholwa sewuvele ulahliwe awufinyeleli ngisho esisekelweni sekuqala ulahliwe kwekuqala nje Ngako akusho ukuthi ufanele ube nendvuke ukukala ebandleni lakho. Uma wenda lokho, uma ulinganisela kule migomo lena, uma ulinganiselwa kulowo mgomo, dikhathi letinenge bantu batobeka eceleni tindlo letincane kanjalo, kuthi babe welibandla. Nalendlo isasola isenhlitweni yabo, futhi bahamba bathi shelele, kuthi bakwenda. Kodwa uma umuntu sekahlangabetene nedzingakalo taNkulunkulu, uthi watalwa kabusha ngamoya waNkulunkulu, leto tindlo tiyakhishwa empilweni yakhe. Akafuni kudenda. Ungake ucabange nje ingulube. Ingulube itokuya endundumeni yemcuba uthi iyokudla. Angiyisoli ingulube. Ngiloko lokumenta akwende. Kodwa ungeke ulithole iwundlu lenta lokho ngoba kukhona imvelo letimbili. Ingulube inemvelo yinye neliwundlu linalenye imvelo. Uthi kuphela nje uma ungagcina leyo mvelo lefanako kuleyo ngulube. Anginandzaba ukuthi utama kanjani kuyihlanda. Uyoba imvelo lefanako ngoba uyingulube kwekucala nje. Uthi ngakho ke tikhathi letinenge sithatha abantu futhi sibalethe ebandleni nalokunye kanjalo sibende emalunga. Ngaleso sikhathi abakasinziswa. Kungaleso sizathu namuhla lokho kuhlangahlangana lokunje. Njengebuso bebantu abathi ukuthi batojikela ngakuphi babona abantu badisho ukuthi bangemaKristu kuthi kude kwehluka even kungoba umuntu akakaze afike ahlangane noma ake atalwe kabusha akazange amukele inkosi Jesu akazange akholwe ngiyo bangahle kube bebasetshentiwe bangahle kube badansa bangahle kube bamemetile bangahle kube bakhuluma ngetilimi bangahle kube batende tonke letinto leti kodwa abakaze bethe kumuntu Kristu Jesu uthi empelweni batalwe kabusha enhlitweni yabo letinto leti tiyafa imvelo iyaguculwa nemuntu lomusha uyatalwa manje ngesikhathi Mose sekakhulile wala kubitwa ngendvodzana yendvodzakati yaFaro emva kokuba sekabulele umgibhithe kodwa uNkulunkulu bekanaye ngephandle kaMidian futhi wambuyisa futhi ebusweni baleso sihlahla lesivuthako ngalolo suku wemukela sentakalo lesahlala naye kuphela nje uma asaphila futhi njengoba ngishito idolo ebusuku ngakho ngitsi namuhla leyo ndvotha akunandzaba ukuthi Mose wafundziswa kahle kanjani ukuthi wathi kangakanani iscience yetenkolo bekalilunga lelibandla lelilunge kanje futhi bekanathishela lokahle make wakhuliswa ngaphansi kwawo wonke umthetho wemfundo lo wawungalethwa beka indvotsana yenkosi kodwa yena noma kunjalo atama kuye wehluleka kukwendlulisa kodwa imizuzweni lesihlanu ebukhoneni besihlahla lesivuthako uba ngumuntu lomusha kukhona lokwenteka futhi lesikudzingako namuhla kuma seminar ethu akusiyo iscience yetenkolo lengaka ukuthi ifundziswe kodwa lwathi lwesihlahla lesivuthako lapho bantu behlela khona embi kwaNkulunkulu futhi bahlangane naye buso nebuso sidzinga locela insayeya namuhla njengoba sibe nako ngalolo suku lesikudzingako indvotsa nebesifazane lohlangane naNkulunkulu futhi bathi ukuthi bakhuluma ngani hayi umuntu lothite atama kufundzisa lokuvela encwadzini yelibandla letsite noma iscience letsite yetenkolo levulekile lesikudzingako namuhla ngumuntu lobeke kase bukhoneni besihlahla lesivutsako wadalwa kabusha futhi waguculwa futhi wentiwa sidalwa lesisha ngulolo hlobo lwemuntu lesimdzingako namuhla ngulolo hlobo lwemuntu lolutohlala elayinini lekudubula kungakhathaleki ukuthi kufikani noma kuhambani Mose emva kokuba sekemukele umyalo wakhe waya endase eGibhithe futhi wakhulula abantwana bakaIsrayeli liphutha linye lelikhulu lesilitholako nendwo yinye lenkulu njengoba kwakunjalo ngalolo suku kunjalo nanamuhla ngesikhathi sithola ukuthi Mose wehla wase uthola abantwana bakaIsrayeli wase uyabakhipha simangale sivelako sasesendiwe manje nako angifuni kunilimata angifuni kunichawula noma ngihluthule sikhumba kini kodwa ngifisa kushumayela liqiniso kunento yinye ngako mnakethu liqiniso lingeke likwende uthume kodwa liqiniso litokwenta wethembeke leyo into yinye lenhle uthi awuzange wanconota kwethembeka kunekuthi uthandwe bantu na impela wawunako manje ngifuna nathi ukuthi ngesikhathi lesimanga lesivelako sentiwa imimangaliso yentiwa libonakaliso netimanga uthi ngesikhathi baphuma libhayibheli lathi sicuku lesihlangene saphuma liqembu lebantu labahlangene labanye babo emakholwa labanye batendisa kukholwa imimangaliso lemikhulu lebendiwe bantu baphuma njengoba bavuma emakholwa uthi bebangesiwo emakholwa uthi kulapho ke la sicuku lesikhulu senkathathwe yethu silele khona namuhla besingabeka umuno wethu kuso besilisa nebesifazane labangena ebandleni futhi batisho ukuthi bangemakholwa futhi abasiwo emakholwa Ngikutholile epulpit, ngikutholile elayini lalabakhulekelwako. Ngikuthole enza wonke lapho besilisa bangena khona nebesifazane. Lowathi ngilikholwa, futhi ngidisho ukuthi ngilikholwa. Kepha abasiwo emakholwa. Futhi ngiloko lokwaqala inkathathu yaIsrayeli. Ngesikhathi befika endzaweni kuthi bathola kuthi labantu laba baphuma impela lokungetulu kwemvelo kwasekwendiwe nguloko lesikuthola emazingeni ethu namuhla emabandleni ethu uNkulunkulu ufike enkundleni uphilisa labagulako uvusela abafile uvule emehlo etimpumbutse wenda tihulu tive timungulu tikhulume uphilisa tishosha ususa imidlavuza isuke kubantu si loko kungeke kuphikwe loko kungeti inkulungwane Uthi ngalesinye sikhathi kwaqala kusukela khona lapha eStaladini i-8 nePen uthi manje emhlabeni jikelele nemlilo yetinkulungwane letilishumi temvuselelo uvutha emagcumeni atotonke tive temaheden nakutotonke letinye tindzawo ibonakaliso netimanga tentiwa tindwa letinkulu tiyahamba uNkulunkulu asemnyakatweni sisesikhathini sekugcina emahlukana ndlela esikhathi ngako siyathola kuloko kuhamba sicukule sicubene Ikhathi letiningi bantu bankulunkulu bathi yebo nginguye ngitokwenta lokho futhi sithola ukuthi labo bantu bebangulabo benyama kwathi nje lapho kufika abumadima lobuncane bekuqala bebafisa kubiyela eGibhithe bebafuna emabhodo agaliki bebafuna inhlande emfuleni bebafuna ilikhi nagaliki bebafuna tindvo lebebanato endase eGibhithe lowo ngilomuhle nalophelele umfanekiso welilunga lelibandla lenyama namuhla Uyatithanda tindwa delive ngoba akasuye waNkulunkulu. IBhayibheli lathi uma nithanda live noma tindwa delive, luthando lwaNkulunkulu alukho ngishona kini. NaKristu ukuso sonke sitatimende sakhe. Uthi lokho kuliciniso. Uthi namhla sithola abantu baphuma. Oh, ngifisa uNkulunkulu ngandlela thite, bekangabeka lokho eluhlangothini lwangesencele ngaphansi kwalubhambo lesihlanu. Bese ukubethelela phansi indvodza akunenza bakuthi utama kangakanani kutendisa uma kufika abumadima indvodza itokhombisa emaphuzu ayo lendlula onke futhi nalamabi kuendlula onke ngaphansi kwebumadima batha umkhristu ngalesinyi sikhathi futhi umbeke ngaphansi kwebumadima futhi uqaphele ukuthi wenda kanjani futhi ungasho ukuthi wendiwe ngani wonke umuntu angahamba kahle wonke umuntu angayidumisa inkosi lapho umoya loyingcwele usawa ebandleni lebantu kodwa akuvuke inkathathu ubukisise ukuthi kwentekani ubukisisa ukuthi kwentekani ngaleso sikhathi khona ke ngabe uyawayini ngabe ungilomunye wesicuku lesihlangene na ngabe nguwe lo muntu longeke njengoba sisho sasestaladini sithi ngeke ngisakumela ngiloko ke ungeke ukumele nakethu uma unaleyo ndlela kuhlubuka nekungaphumeleli nekungakhoni kuconza lokutsite awuthi ngane Calvary futhi ufe kuwe lucobo futhi udalwe kabusha ngamoya waNkulunkulu na amen lihlazo kini nine lentisho ukuthi nemaKristu nine leniphila emabandleni enu sithe emalunga lapha uhota lapha nje uwawo onke emabandla lehlukene kodwa nine bantu lentisho ukuthi ningemaKristu bese ke niphila indlo letsite lengaphandle leningesiyo usikwenete ebandleni lenkosi Jesu Kristu amen Nine lentisho ukuthi ningemaKristu futhi ninemahloni kumthatha evini lakhe noma ufakaze emandleni akhe nenkhatimulo noma ngasiphi isikhathi usikwenete egameni lenkosi Jesu Kristu amen liqiniso lelo kunjalo mani evini cwila noma umide mani evini lakhe Abrahama watsingeka akwende uthi wabita leto tindlo letathi ngekho ngekungathi tathi khona uthi wamkholwa uNkulunkulu uthi kwabalelwa kuye ukuthi kukulunga lesikuthi ngako namuhla kukhipha lithambo lenyoni nelithambo lemgogodla lifakwe ebuKristwini kulapho indvo lesithi ngako ngemaKristu latelwe kabusha besilisa nebesifazane labantu ukuthi lapho babona kuhlupheka kuphakama bangasheleli bangawi bangabaleki ngalendlela babe ngulabahlanganyela kuko kodwa wesilisa noma esifazane lotokuma futhi akhombise bunjalo babo ngisho nebangani bakho bayonithokotela kakhulu uma nitokwenta lokho uyindvodza lenjani lengamathi wesifazane na akabe mubi njengelubonza lolwakhiwe ngeludzaka futhi lolunamekwe neticoco letisedincane akabe mubi njengoba angaba njalo kodwa akabe ngudzathe esimilweni ngalokwenele kumela timilo letinhle tewesifazane akukho umuntu even longeke akhumule sigcoko sakhe kuye uma anebudotha akunandzaba buncane kangakanani kuye futhi uma umuntu abhekana naloko ngekuba indvodzana yaNkulunkulu lewile utocabangani uNkulunkulu uchobo lwakhe ngemuntu lotokuma etikwa lakholelwa kuko yena abite lokulungile ngalokulungile nalokungakalungi ngalokungakalungi lesikuthi ngakho namuhla ngulenhle yesikhathi lesidzala imvuselelo yaPawula longcwele namoya longcwele weliBhayibheli abuyele ebandleni futhi kunalokuningi kakhulu lokungabi namgogodla lokuqhubekako egameni lebuKristu kususa lihlelo leliningi kakhulu isayensi yetenkolo lenengi kangaka imfundo lenengi kangaka uthi angidami kusekela bantu abahambi empeleni bakhubateke njengoba libandla linjalo ngakuke kukhubateke njengoba libandla linjalo imfundo ayisiyo induku yakho yekukokola kukholwa kwakho kuyinduku yakho amen kunjalo imfundo ingeke ikwende lihlelo lingeke likwende ayuze ibe khona inhlangano leyoke ibambise ngelwati lwasekamelweni lelisedulu asiyuze sibe khona sikola siyoke sithatha indzawo yePentecost Singeke sibe khona hayi ngemandla hayi ngetikhwepha kodwa ngamoya wami kusho inkhosi ngoloko lesikuthi ngako namuhla biyela emuva elwatini leliBhayibheli emaKristu latalwe kabusha futhi agezwe engadini yelibundlu endiwe abamhlophe wahlunyeleliswa watalwa kabili lokudzingwa live namuhla imvuselelo imvuselelo lesikhatsa katsene luhlobo Pawula lolungcwele lebekanalo cishe nga AD 66 manje mnakethu thathe sibuka lesicuku lesi lesihlangahlangene senyunga emva kwesikhashana baqala kukhonona nguloko lesikutholako kuwo wonke umnyakato kaNkuluNkulu nguloko lenikutholako nine Methodist ebandleni lenu nguloko Baptist lekutholako ebandleni lenu nine Presbyterian emaPentecostal noma ngabe ungubani niyabathola sicuku lesihlangahlangene Kwakungiloko ke ngesikhathi John Wesley anemvuselelo emuva le eshumini nesikhombisa lemakhulu sicuku lesihlangahlangene sangena ngesikhathi Martin Luther anemvuselelo sicuku lesihlangahlangene senyuka ngesikhathi Baptist nga John Smith benemvuselelo sicuku lesihlangahlangene sakhuphuka ngesikhathi Pentecostal inemvuselelo sicuku lesihlangahlangene senyuka uthi ngiloko impela lokuhlethi eshelfini kube bekungilethi iphathekako tindzaba yatelucoko Beti yohlala ebandleni uthi ngabe bakhulekela laba labanye baphume uthi bachubeka uyobe kusasolo kunemvuselelo ku Methodist Baptist Presbyterian nelibandla lePentecostal sicuku lesicubene baphuma bathi nje bangefika lapho baqala kukhonona bebaphumele kuphela elugwadule tinyanga letintsathu baqala kuthi oh kube bengina galiki kube benginelikhi bebangephandle lapho futhi bebafake kudla kwetingelosi esikhundleni sagalikhi futhi bebakhonona ngani na tigayo tabo tekudla atikhonanga kukugaya kukhona kudla kwetingelosi nguleyo indzaba namuhla asikabi nayo imvuselelo yamoya longcwele yesikhathi sakatsene netigayo tethu tekudla takamoya atikhoni kugaya kahle kahle moya longcwele loyifashini lenzala abambelele emvuselelweni Ikhawunta sitsinga sithako semuthi nekusentshetiswa kwawo sadokotela leso sithako semuthi nekusentshetiswa kwawo sadokotela Jesu lesi tosilungisa sibe kahle impela ababambeleli bayachubeka babiyela emuva indwe lencane nje yekucala levukako ngukhonona kuphikisana kuhwilitisana bathatha libandla lelicala lenye yaletho tinto kunjengemdlavuza liyobulala lonke libandla kunjalo sifanele sikuqalise lokho futhi sikukhiphe manje ngesikhathi bangakahambi kakhulu kangako manje caba ngani nidla kudla kwetingelosi kwehla kuvela ezulwini futhi uyakhonona futhi bebanatha emandi laphuma edwaleni lelishayiwe lahlobile emandi langcwele ekuphila futhi bekakhonona bebafuna emandi laneludzaka eNile kunjalo nanamuhla bantu bathi oh mshumayeli unengqondo lencane kakhulu ususa tonke tinjabulo ebandleni uma uyoshumayela umelane nalolu hlobo lwetinto nalolu hlobo lwento mnakethu uma libandla lime lapho litisho khona namuhla uyothandza tinto taNkulunkulu futhi atonze tinto delive bane sicuku lesihlangahlangene nguleyo indzaba namuhla sicuku lesibhicene bantu labafisa tinto delive futhi bafuna kuhambisana netinto letingesimgcoka nelibandla nguloko lokubenda bagileke futhi bawe nguloko lokuvala ngqi inkonzo yemkhuleko Nguleyo ndlela lihlelwe nalo lonke luhlobo lwetinhlangano ebandleni uthi likhiphe i-altar esihlalweni lesingembili uthi umlilo kuphela lonawo usekamelweni lelingaphansi nguloko lokutshela umshumayeli ukuthi ashumayele imizuzu lelishumi nesihlanu uthi akwende ngemarosari noma tinyoni letibofu noma lokutside kodwa ngiyanitshela libandla lankulunkulu lophilako lelitelwe kabusha lifuna kuva livangeli ngoba umuntu lotelwe ngumoya wankulunkulu Jesu washo ukuthi umuntu angeke aphile ngesinkwa sodwa kodwa ngalo lonke livi leliphuma emlonyeni wankulunkulu impela wakwenda dicuku letihlangahlangene tenyuka yebo bebashiye tindzawo tabo letinkulu leticoshako taseGibhithe bachosha embonweni yabo lephathekako emishinini yabo yetinsimbi kusayensi yabo yetekwelapha ngendlela lebebanayo etinsimbini tetakhimishina tabo bebachosha ngetindzawo tabo bashiya lokho kuthi bahambe nenyanga lenkulu futhi bebasolo bakhonona ngabe lokho akufanini nesicuku lesihlangahlangene namhlanje futhi into yokucala niyati befika endzaweni lekuthiwa iKadesh Barnea eKadesh Barnea sihlalo sekwehlulela kwakusihlalo sekwehlulela samhlaba ligama sibili lalendzawo inchazelo yalo kwakukuthi umthombo lomkhulu kakhulu lo wawuphuphuma ngakulesicuku setihlahla temasundu letatime elugwadule lapho tindlu tetshane letincane lokuthiwa lidolobha indzawo yokuhlala yesive sebantu noma abantu labalidlanzana lelincane futhi ngaso sonke isikhathi lapho imithombo lemincane lephuphuma yonke indzawo yondliwa ngulomthombo lomkhulu sithombe lesihle kanje pho selibandla ngaphandle elugwadule lapho yonke into kwakufanele ite eKadeshi kutokukha imandi yonke into kwakufanele ite eKadeshi kutokukha imandi futhi ngakho ke umthombo munye lomkhulu futhi wondla lomunye umthombo loyo ngumfanekiso welizulu loyo ngumfanekiso wesihlalo sekwehlulela sankulunkulu lapho kwehlulela kuqala khona endlini yankulunkulu futhi lapho lesiyalo lesikhulu sondleka khona nale letinye tiyalo letincane tiqala kuso kuchaza ukuthi lizulu lisihlalo sekwehlulela saKristu nawo onke amabandla aniketha kuphila emandi esihlalweni sekwehlulela noma kuphi lapho bantu beta ebandleni ukuthi behlulelwe ingathatho yako ukuthi namuhla bantu beta ebandleni futhi babhambadwa emhlana netindvo kungoba babhadala epleteni lemnikelo ngenxa yokuthi baba lidikone ngoba baba ngulenye indvo yelibandla noma ke ngingashayela ngenyuke ngemoto lengcono noma ngingagcoka timpahla letingcono noma into lefana naleyo uyahlonishwa futhi ubhambadwa emhlana nakethu lesikuthi ngakho namuhla bashumayeli lo ifashion lenzala labatobita lokumnyama ngekuthi kumnyama nalokumhlophe kumhlophe njengaJohane umbhapathisi ngesikhathi aphuma ehlane laseJudiya bekangakagcoki kahle kakhulu bekanesicephu sesikhumba semvu lasivunulile nelibhande lesikhumba atigocote ngempahla yeboya belikamela futhi uyaphuma ashumayela kuphenduka futhi ngesikhathi eHerode athatha umfati wemnakabo Philip futhi bekamshadile weda ngalapho emhlanganweni kwangathi ngiyabona lidikhoni lithi ungashumayeli ngemshado nedivorce kusihlwa ngoba kunendvodza lenkulu emkhatsini wethu kusihlwa ungenti lutho lolunjengaloko futhi ungake ucabange nje umuntu amukela moya longcwele esibelethweni senini lowake wabambelela kunoma yini lebe yisono na Johane umbhapathizi wemukela moya longcwele tinyanga letintsathu ngaphambi kwekutsatalwe bekafile esibelethweni senina kukhuluma kwekucala ngeligama laJesu wazuba futhi wagcuma esibelethweni senina ungake ucabange nje umuntu lo wemukela umoya wembhapathiso womoya longcwele tinyanga letintsathu ngaphambi kwekuthi atalwe anqemphetisa ngetinto telive na waphuma waconza ngco wase ufaka umuno wakhe ngaphansi kwempumulo yakhe wase uthi akukho emthethweni ukuthi umthathe Nguleyo ndlela kwambita inhloko yakhe kodwa ungilongafi kusihlwa emkhathini walabo labahlengiwe kulelinye live amen loko akuthandwa abantu kodwa kuliqiniso amen qaphelani ningesabi uma ngithi amen kuchaza ukuthi akube njalo ya kunjalo manje ngiyathi ngithola kujabula lokuncane kanye ngesikhathi nicabanga ukuthi ngijabulile kodwa anginjalo ngiyathi lapho ngikhona ngathi nje impela lapho ngikhona ngiyathi ukuthi ngikhuluma ngani Ngiyathi ukuthi ngikhuluma ngabani inkosi Jesu Kristu qaphelani ukuthi kuhle kanjani futhi baqala kuhomtela nekukhonona futhi kugcineni balethwa eKadeshi futhi ngesikhathi befika eKadeshi lesihlalo sekwehlulela khona ke yonke lendvo yabutselwa ndzawonye futhi ngalelinye lilanga lelikhathimulako futhi ngikholwa ukuthi lolo suku selusondzele khona manje lapho kuyoba khona kwehlukana emkhathini walokulungile nalokungakalungi futhi ngikholwa ukuthi ngingakufakazela ngalokwenele ngeligunya lembhalo ukuthi luphawu lwesilo neluphawu lwankulunkulu noma abantu bankulunkulu masinyane kuzokwenteka futhi ngisho namanje kuyenteka luphawu lwesilo luphawu lokuhlubuka luphawu lwesilo lwalabo labala lilungelo babhoboswa endlebeni ukuthi babe neliphutha lusuku lwabo lonke labo labemukela luphawu lwankulunkulu ngombhaphathiswa moya loyingcwele kubasefesu 4:30 kuthi ningamsabukisi moya loyingcwele wankulunkulu lenabekwa luphawu ngaye kude kube lusuku lwekuhlengwa kwenu sekufika enzaweni lapho umuntu angasakhoni khona kumela umonakalo kunjalo njengemfo nje atama kuya ezulwini bekanemathikithi langagcwala sandla le ndvodza yambuta ngesikhathi agibela sitimela yathi handla mathikithi amaningi kangakana lelinye lawo bekuyi-methodist lelinye bekuyi-baptist lelinye bekuyi-science yebukristu lelinye kwakuyi-7-day adventist linye kwakungiyo yonke into wathi wathetheleni onke la mathikithi na wathi yebo-ke ngitokutshela mnumzane wathi lo munye bekasolo athi loku kwakuqinisile futhi loko kunjalo futhi ngabavivinya bonke wathi bengicabanga ukuthi ngitoletha lithikithi kubo bonke futhi walahlwa ngelicala nakethu yinye kuphela indlela yokufinyelela ezulwini leyo kungakristu jesu ngekutalwa kabusha ngamoya loyingcwele uma umuntu angakatalwa kabusha angeke angene embusweni kwasho inkosi yethu ujesu kristu amen lusuku lolunjepho lesiphila kulo mngane sikhathi lesinjele siphila kuso kuguculwa lokunjepho kuchachatela lokunjepho unkulunkulu bekahlala njalo aliqinisekisa libandla lakhe unkulunkulu uyo sonke sikhathi angisho ukuthi bonke beta ethabanekeli labranham ngingeke ngisho ukuthi bonke baya e-wall street angisho ukuthi bonke baya ebandleni lemakristu noma ngeliphi libandla ngithi unkulunkulu kulo lonke libandla unemalunga akhe unemalunga akhe emtimba wakhe latelwe kabusha futhi ngibo labaqinisile kunkulunkulu nulabo labathanza inkosi jesu ngayo yonke inhliziyo yabo nangawo wonke umphefumulo wabo kutobathola abafunza libhayibheli labo emhlanganweni womkhuleko benda konke labangekwentela umbuso wankulunkulu kunjalo kodwa sicuku lesicubene siyangamela futhi siyacwilisana futhi sitama kubathonisela emuva etintweni telive lesifanele sibe nako namuhla ngulenye ikhadeshi phaneya kunjalo lapho kwehlulela kuqala khona kwase kwentekani-ke khora wasukuma wase uthi baningi bantu labangcwele ngaphandle kwamose futhi wabuthela licembu lelikhulu ndzawonye futhi uyaphuma-ke naleli cembu lelikhulu futhi uthi sibaprofethi futhi singiloku futhi singilokwa futhi kwendekani na unkulunkulu watshela mose wathi dehlukanise naye futhi wavula umhlaba wase uyabagwinya lokho kwakukuphela kwalabo labakhononako nekuphela kwalabo bantu labahambisana nakhora kwase kwentekani-ke unkulunkulu wathi sito watshela mose thumela tinhloli letitsite kuyohlola live lapho siya khona lapho nginethembise lona khona uma unkulunkulu abatshela kuthi kwakulive lelihle uma unkulunkulu enda tonke letethembiso takhe loko kwakubukeka kwangathi bekufanele kwenelise noma ngubani uma unkulunkulu ashito njalo manje sito ngaso sonke sikhathi simpongolode ayithunyiswe inkosi kuloko kodwa mnakethu unkulunkulu lofanako lowabendela leso sethembiso usendela sonke sethembiso labendela sona sisingabatelani na utama kuthini mnakethu ubranham ngabe sicukule sichubene na yebo impela kunjalo sicukule sihlangene futhi sisekhadeshi khona manje lapho nito emadoda lamakhulu evene sibe na-jack shula billy graham sibe na-ola roberts tommy hicks tommy osborne sibe nalamaningi emadoda lanemandla lashanyela emuva nasembili esiveni sonke futhi kusihlwa maningi emashibhi kunemabandla futhi anza njalo njalo yini inzaba na kunesicuku lesicubene ake nginitshele lokutsite lesive lesi asingabiti ngisho li-awa linye kuphela lusuku lolutsite lelibekelwe umhlangano wemkhuleko lapho cishe liphesenti linye lenkulungwane yinye litozama kuba khona uvumela sonke lesive lesi sibuyele kunkulunkulu futhi sibhidlite onke emashibhi langekho emthethweni sitsilite tonke tindzawo tekuphisa futhi uhlakade yonke indzawo lengekho emthethweni yekunathela tshwala nato tonke letinto futhi ukhumule letikhindi letincane letinzala letingcolile kubesifazane futhi ukwende kube licala lekuboshwa kuthi gcoka emigwacweni futhi bahlante likhaya nendlu nelibandla uthi ubeke labashumayeli emva kwepulpiti esikhundleni salolunye luhlobo lwebantu labakhelwa luhla lwetincwadi lethi tofundwa kubangela imvuselelo leyifashini lenzala ukuthi ifike lapho besilisa nebesifazane bayobitela khona kuNkulunkulu. Sitoba nemvuselelo letothanyela live uthi sivikelo lesihle kwendlula tonke lesake saba nato. Ngiyonandwa kuphela emhlabeni letomisa ibhomu ye-atom. Unenza oyekubalekela ibhomu ngaphansi kweluphiko lwakhe. Amen, kunjalo. Qaphelani. Ekhadeshe Panea, ufika endzaweni lapho kwadzingeka khona kube nekwahlulelo. Namosi wakhetha labalishumi nakubili, munye esiveni ngasinye, uthi wabathumela ngesheya kuyohlola live. Uma sebabuya, ngifisa kwangathi beningaqaphela ukuthi umbiko lonjani. Bo, bathi lilivele lihle. Bo, lilivele limangalisako. Licicima lubisi nelucho. Kodwa labalishumi babo bathi ngeke sikhone ukukuthatha. Singeke sikhone ukukuthatha. Oh, wathi sihlangene nema Amori bakaMidiyani nema Kenani nako konke lokho. Ngani sasibukeka njengetinsethe eceleni kwabo. Babafola bakhulukadi nemadolobha abo onke abiyelwe ngelubonza. Futhi ayikho indlela kithi ukuthi sike singene kuwo. Oh, tinhlitiyo tethu tiyaculeka ngekhathi kwethu. Singeke silithathe. Futhi livotile bantu labadumile. Bantu balemukela. Kodwa nako kumele ababili lapho, lomunye lokuthiwa ngukhalepha, nalomunye lokuthiwa nguJoshua, lo wabuyisa sicuku semagelebisi, kuthi emadoda lamabili adzingeka alithwale. Khalepha wathi, dithuleleni embi kwemprofeti, dithulise. Wathi, sikwathi kahle kulithatha, asihambe silithole masinyane. Lesikudzingako kulele awa ngumuntu kuphonsela insaye yasethembiso saNkulunkulu embi kwebantu. Nkulunkulu wethembisa kuthulula kwesibusiso sePentecosti etinsukwini tekugcina. Ngiconze ukuthi iPentecostal sibili ithulula. Uthi sekusikhathi sako ukuthi kufike. Lenye iKadesh Barnea sayifikile. Yebo mnumzane. Bathi singakwenda kahle, impela singakwenda. Kwakuyini na? Lawo malunga elibandla lanebugwala bekabuka kuloko lebekakhona kukubona ngemehlo abo. Kodwa Caleb naJoshua bebabuka esethembisweni saNkulunkulu. Angikhathali ukuthi kukanganani kuphikisana laba benako, kuthi ledlakela betibukeka titi nkulu kanjani, luthango lwalubukeka lulukhulu kangakanani. Bebabuka esethembisweni saNkulunkulu. Uthi wonke wesilisa nowesifazane kusihlwa lofuna kuchubeka naNkulunkulu. Unganginaki lokushiwo live. Noma singakwenda noma singeke, uNkulunkulu wakwethembisa, naloko kuyakucathulula. uNkulunkulu washo njalo, ngiyakuthanda lokho. Uma uNkulunkulu ashito njalo, loko kucetha indzaba inguna phakathi. Ngiyanitshela kusihlwa, sibe nalokunengi kukhohlisa lokungemanga, sibe nalokunengi kwekutendisa. Sibe nencumbi yetintfo letaphuma kuthi tendele umbukiso. Impela, devela uhlala njalo akuphonsa ngebandvuleli, njengento mbumbulu nje. Kuthusa abantu. Sibe nePentecost yemanga, sibe nemvula yemanga, sibe nemanga aloku nalokwa. Kodwa ekhathi kwako konke nalokuncane kwako, kukhona umbhaphathizwe lucobo womoya loyingcwele. Kunesibusiso sePentecostal selucobo futhi. Kukhona kuphilisa kwaNkulunkulu kwelucobo. Kukhona umoya welucobo. Kunebantu belucobo. Futhi sekusikhathi sekumasha. Kunjalo. Bantu ngele awa lesincumo manje. Ufanele wende sincumo. Leli bandla leli lifanele lente sincumo. Wonke umuntu ufika endzaweni lapho kunele awa leli bucayi. Kwakunesikhathi lesibucayi lesafika lapho wawufanele wende sincumo. Sihlalo sekwehlulelwa luwawukuso. Wawufanele uthi nginelicala noma anginacala. Uma ume embi kwelijaji ufanele ucabangisise. Futhi kusihlwa lithabanekele laBranham litofanele licabangisise. Kusekhathi kwekuthi sitochubeka noma sibuyele emuva. Kunjalo. Ubuyela emuva kugaliki neliki netintfo taseGibhithe. Noma nichubekela ekudleni kwetingelosi evende sethembiso lapho uNkulunkulu enda khona sethembiso. Sichubekela kule fashini lenzala imvuselelo yamoya longcwele noma utobe udidizela uthwele yonke indzawo futhi ukofoya njengelisomi ehabuleni kude kube lusuku lofa ngalo. Ufanele wende sincumo sakho, ungeke uchubeke. Kungani nimancikancika emkhathini wemibono lemibili na? Kwasho Eliya, uNkulunkulu abe uNkulunkulu mkhondeni. Uma angesuye uNkulunkulu khona ke ningamkhondi. Uma lwathi sibili lwaNkulunkulu lungiloko lokukhipha sono enhlitweni yemuntu uthi hayi kuba welisonto noma kuba wesive sesigothi lesithite noma kuba wenhlangano lengingenalutho lengingalusho lolumelene nalo Leto tindlo tilungile uma imfundo ingeke ikulethe sitame etikhatsi letinenge futhi sathola imithombo levutako bacabanga ngalesinye sikhathi ngesikhathi sinaletine letinkulu loko kuyocetha tonke timbi akuticetsanga timbi wawunesikhala kuwo sacabanga ngalesinye sikhathi kuthi luhlelo letemfundo belungasenzisa umhlaba wonke uthi sifundisile futhi sinani na sicuku setifundziswa letimahedeni kunjalo impela besicabanga ukuthi tinhlangano tiyosinzisa umhlaba ngalesinye sikhathi futhi sifike la sithola khona ukuthi tigebengu letimbi kakhulu lesinato tiphuma kuloku lokubitwa ngetinhlangano tabo imfundo nenhlangano kungeke kulisinzise live munye kuphela umsinzisi welive futhi leyo yingadi yaJesu Kristu leyathululelwa ngesihle eCalvary kuko kuthethelelwa kwaso sonke sono umuntu lake wasenda yalinyadwa ngencwadi phambeko tethu yahubulwa ngebubi bethu sijeziso sakhe kuthula kwethu kwakukuye nangemivimba yakhe saphiliswa thine ngiphonsela insayeya kunoma ngumuphi wesilisa noma wesifazane egameni laJesu Kristu kuthi athathe nkulunkulu esethembisweni sakhe kusihlwa futhi abone ukuthi kuqinisile yini noma kuliphutha ngibabonile labafile bavuswa ngesikhathi bodokotela basuka bahamba babamemetela ngekuthi bafile ngibone timbumbutho etentiwa tibone lebethi ngaboni inhlobo iminyaka neminyaka ngitibonile tihulu netimbumbutho netinyonga netishosha kuthi tikokole futhi tigcume futhi tidumise inkosi ngitibonile tingwadla tiphuma esitaladeni futhi tibe bodzathe ngitibonile tithaka tiphuma emaholene kugembula nenzawo yakutinikela kwalo mhlaba futhi bendiwe banumzane labahloniphekile nalabangcwele ngiphonsela insayeya noma ngimuphi umuntu ukuthi avete lenye into letokwenda lokho ngike ngabona indvodza leya ku-Alcoholics Anonymous futhi yetama kuphiliswa bathatha imijovo bathatha yonke indvo nayo yonke isayensi yengcondo emhlabeni nalo lonke luhlobo lwabodokotela lababongcongcoshe lebe bangatholwa kuthi banikete kube lapha futhi bahluleke futhi ngiyibonile leyo ndvodza lefanako ithathwa ingathi yaJesu Kristu futhi kwenta longcwele wankulunkulu nemshumayelo welivangeli amen ngicabanga ukuthi ngingumgiciki longcwele na mhlawumbe nginguye kunjalo kodwa uma kubita ligama lemgiciki longcwele kuthola umusa kuKristu futhi ulahlwe live khona-ke ngingilomunye wabo kunjalo bukani ngiyamthanza nesincumo lotosenda usekhadeshi niyabona niyabona ungeke usaqhubeka nekuma sikhathi lesithe kungani ningcikancika emkhathini wemibono lemibili na kungani libandla lingavuthi na kungani lenzawo ingakagcwali bantu na kungani tibonakaliso letinkulu netimanga tingendiwa na ningakubeki kumelusi ngini nesicuku lesicubene lomunye adronsa ngendlela yinye nalomunye ngalenye ufanele uthi esikhathini sesincumo uma kungumelusi mcoshe mkhiphe ufake lomunye lotothatha inzawo yakhe uma kulidikhoni msuse ebhodini bese ufaka lomunye umuntu enzaweni yakhe lotothatha inzawo utokwenta njani mnakethu nkulunkulu ubeke lo mthwalo ethi kwakho nguloko-ke uthi sinako ngamunye sifanele sitilanze ngetono tethu lucobo uthi siphendule ngelisuku lekwahlulelo sisekhadeshi bhaneya nelivi lankulunkulu lathi singalithatha livi lankulunkulu lathi singaba nemvuselelo livi lankulunkulu lasho ukuthi uyovuka ensukwini tekugcina yonke leti lapha tibonakaliso netimanga uthi ukwendile wonke umuntu uma enzaweni yakhe kodwa indlela esifanele siyende ukuthi sihlangane ndzawonye ukuthi siqale imvuselelo yini lesingayenda na sincumo sakho singahle sifike manje sincumo sakho singahle sifike ngalesinye isikhathi kodwa uma sekufikile manje kungcono uphendvule kuko wena uthi oh mnakethu ngiyebo-ke ngitokwenta sincumo ngalelinye lilanga ufanele ukwende futhi khona manje sekusikhathi sekukwenda kukhona sikhathi lapho bewune ngesikhathi uhamba nemkakho mnakethu wawufanele wente sincumo ukuthi ngabe bewutoshada noma cha wawufanele wente sincumo kungahle kufike labanye basho ngale ndlela kungcono ungashade labanye bathi yebo-ke kungcono ushade lo munye uthi yebo-ke ujabula kakhulu uma ushadile lo munye uthi ujuba umphimbo wakho yonke letinto leti letehlukene wawufanele wente sincumo kunjalo tehlulelo tasekhadeshi bhaneya tiyakulanza mhlawumbe labanye benu lapha bafanele nje badivoswe kufanele kube nesikhathi ngalesinye isikhathi uma kufika kungevani emndenini kufanele kuconziswe ngandlela thite ufanele wente sincumo ake ngikutshele mina kethu kusihlwa sincumo lesitosenda ukuthi wena nemikakho nangane lomunye nalomunye uma utokhotsama embi kwaNkulunkulu futhi uguqe ngamadolo akho futhi wente sincumo ukuthi utokhonda Jesu Kristu futhi yena kuphela futhi tinkantolo the divorce titomiswa ngkhwa kunjalo kude kukhuluma nemmeli wakho lokudzingekako ingxoxo nemsinziso wakho iyadzingeka kunjalo lo mmeli angahle akunike seluleko kodwa umsinzisi angakusinzisa lo mmeli angahle akunike isayensi yetengcondo letsite lolunye lwati lwakhe lwengcondo kodwa Jesu Kristu anganinika umusa wakhe neluthando kuyothatha indzawo yakho konke kwako uma ugula kusihlwa ufanele wente sincumo noma utomemukela Kristu njengemphilisi wakho noma cha ungeke ube ngilonge namgogodla uziyaziye nawo ufanele uthi ngiyamkholwa noma angimkholwa ngitosinza noma ngingeke anginako ukukholwa lokwenele ukuthi ngisinze ufanele wente sincumo sakho uma uzoni kusihlwa ufanele wente sincumo sakho nisekhadeshi baneya nisenzaweni yesihlalo sekwehlulela dathi yini leto tiyalo letincane na ngemabandla lamelele laphuma lapho kwehlulela kucala khona endlini yaNkulunkulu Jesu washo njalo libhayibheli lasho njalo kwehlulela kucala endlini yaNkulunkulu sisendlini yaNkulunkulu kusihlwa futhi ufanele wente sincumo sakho ufanele wente sincumo sakho noma ngabe utokuta kuKristu noma utomala kusihlwa sonke sone ekhathi lapha sitofanele sende leso sincumo khona manje kusekhathi kwekuthi uphuma kuloyo mnyango uwesilisa longcono noma wesifazane kunaloko longena ukuko noma utawuphuma ube mbi kakhulu kunaloko bewungiko ngesikhathi ungena awukwadi kuma ungiloti thathela phansi kulobusuku ufanele uphume ungcono loku kwakusenhlitweni yami manje kuse bekusenhlitweni yami manje sekusesandleni sakho ufanele wente sincumo sakho uthi ufanele wente sincumo mhlawumbe bewulilunga lelibandla lelihle mhlawumbe bewulangatelela njalo ukuthi bewufuna lokungetulu kwaNkulunkulu ungahle kube bewufuna kwentela uNkulunkulu lokuthide kumbula umuntu lofa kanye kuphela uthi leso sikhathi lekusikhathi lesisodwa kuphela lapho utoba ngulofako khona uthi leso kungahle kube sikhathi lofanele wente ngaso sincumo sakho kusekhathi kwekuthi utokwenyuka naNkulunkulu noma uhlale lapho ukhona ungahle wente sincumo sakho kusihlwa uma kunjalo ngikhulekela ukuthi utolahla yonke into khumbulani anginandzaba ukuthi kuyini uma kungumsebenzi uma kungumndeni uma kungulabathandzekako uma kunguleni sebenta nabo uma kubalingani benu noma ngabe ngubani hlukana nako konke loyo lobeka ngisho sanda sakhe elikubeni futhi aze aguquke abuke emuva akafanele kulima ngelikuba kunjalo beka eceleni konke lokusinza konesono lesinibangela tinkinga kalula yini leyo na beka eceleni konke lokusinzako nekungakholwa lokubangela tinkinga kalula uthi nigijime lomncintiswano ngekubeketela lokubekwe embikweni asithandazeni Babelo sezulwini egameni la Jesu Kristu indvodzana yaNkulunkulu ngiletha lomlayito lomncane ekuvaleni uthi ngiuphonse enhlitweni yabantu wena lowathi inhlitiyo yawo onke emadvodza nebesifazane bonke wena lowathi inhlitiyo yawo wonke umfana nentombatana uyayathi inhlitiyo yawo wonke umuntu uyayathi inhlitiyo yami uthi yonke indlela kusuka ePulpit kuya kulosigadzela lesakhiwo Nkosi uyayathi inhlitiyo yawo wonke umuntu niyathi ukuthi sithinga ini Asathi into inye kuphela lesiyatiko siyathi ukuthi sithinga Jesu uthi oh Kristu waNkulunkulu ungakwethembisa cha Nkosi uthi ungakugcwalisi na wena wathi lapho lababili noma labathathu babuthene ngeligama lami ngiyoba semkhasini wabo uthi uma batocela noma yini egameni lami ngitolwenda insayele njepho ebandleni lethu Nkosi insayele njepho emmangweni wethu insayele njepho kubantu bethu kusihlwa wena lo wasinika yona uma ushoda nganoma yini cela uNkulunkulu utokunikeza manje ngiyakhuleka babelo sezulwini lothandzekako ukuthi kusihlwa ukuthi uthothulula ngesihle moya longcwele wekuhlabeka futhi uhlabe yonke inhlitiyo yesidzingo sabo nesami naso Nkosi njengoba silindzela kuwe egameni laKristu manje sakhothamise inhloko yethu lothathe utosinika ishuni epianweni ngitonibuta umbuto lesi kungahle kube sikhathi senu sesincumo bangakhi ekhathi lapha ngabe ukhona wesilisa munye noma wesifazana umfana noma intombatana lo ngesiye umkristu lo soni na uthi ufuna kwenta sincumo sa Jesu Kristu uthi uyeva ukuthi kukhona lokuthite lokungconcotha enhlitweni yakho kulesikhathi lesi ungasiphakamisa sandla sakho ngesincumo sakho futhi uthi manje sengenda sincumo sami ukuthi sikhonde Kristu uNkulunkulu akubusise mnumzane lomunye futhi manje sengenda sincumo sami uNkulunkulu akubusise etsathe lomncane lomunye futhi uNkulunkulu akubusise emuva lapho tsathe lomncane lomunye futhi yenda sincumo sakho manje sengidokhonda Kristu sengifike ekugcineni sengifike etinkingeni letinenge leli liawa ngisekhadeshi baneya uNkulunkulu ume enhlitweni yami ngabe ngiyakhona yini kuwela na ngingamshiya umngani wami na ngingamshiya lo sebenzisana nami ngekwelive na ngingawelela ngesheya kwemncele ngaleya ngingene evende sethembiso lapho uNkulunkulu ethembisa khona na ngiyoba nguKhalebu ngiyoba nguJoshua emlandweni wesikhathi ngiyoba nguKhalebu noma nguJoshua etincwadini kaNkulunkulu na noma ngingakwenda kusihlwa ngishwaphane ngebugwala bami impikiswano lemthubi futhi ngibuyele emuva na uNkulunkulu kususe lokho kuwo wonke wesilisa nesifazane uthi ubendele sincumo umendele Kristu kusihlwa ungasiphakamisa sanda sakho na ngi lomunye futhi uNkulunkulu akubusise ngiyakubona emuva lapho lomunye umuntu ngephandle uyokwenyukela efastelweni zawanathithe na uthi beka sanda sakho efastelweni uthi ngidokwenta sincumo sami ngaKristu ngisekhadeshi baneya mina kethu Branham ngabe ukhona lomunye ekhathi lapha lotokwenta na ngabe ukhona umhlubuki longathi ngidokwenta sincumo sami kusihlwa indlela tesephula mthetho telukhuni angeke ngisaphinze ngikhonte life kusukela kusihlwa kusukela manje ngidokhonda Kristu manje sengenda sincumo sami ngitophakamisa sandla sami bengisoni futhi bengisolo ngingumKristu kodwa sengihlubukile futhi ngifuna uNkulunkulu abe nemusa kimi ngabe ukhona umunye lapha kusihlwa longumKristu lo indvodza noma umuntu waNkulunkulu kodwa ube uloku ulibala endleleni awukendi njengoba uNkulunkulu akutshelile bewehla wenyuka ulalele intfo lobe ungafanele utilalele wende intfo lobe ungakafanele utende uthi ufuna uNkulunkulu akuthethelele uthi ufuna ukucala lokusha kusukela kusihlwa kuchubeke utokwenta sincumo sakho saNkulunkulu khona manje uthi ngitokwenta ungasiphakamisa sandla sakho na uNkulunkulu akubusise uNkulunkulu akubusise wena oh lokho kuhle kulungile ukhona lomunye lophakamise sandla sakhe na ngifuna uphakamise sandla sakho lokho kwenta kwakho kwaNkulunkulu uNkulunkulu uyasibona sandla sakho wena uthi kusita ngandoko na oh phakamisa sandla sakho sangesekudla ngalesinye sikhathi kuNkulunkulu bese uyathola ukuthi kwendani phakamisa sandla sakho sangesekudla enkantolo ufunge emanga uthi ubone ukuthi kwentekani kuwe utobanjwa ngiko phakamisa sandla sakho kuNkulunkulu uthi wende sifungo bese ke uyabuka uma moya lwengcwele angakubambi ngako uma uNkulunkulu asemnyango enhlitiyo yakho yenda sincumo sakho usekhadeshi baneya ngaleya kulele sonke sibusiso uNkulunkulu lakwethembisa sona ngaleya kulele imvuselelo leyifashini lenzala nako kulele kujabula kuthula kukhutsathela kulunga bubele bumnene kubeketela kubekwe embi kwakho uthi awunako kwakho uNkulunkulu ukwethembise kona niyakufuna na ngabe ukhona umndeni lapha lothi awuhlakateke na uyaphikisana futhi uhwilitisane lomunye nalomunye futhi uyathi ukuthi awukafanele ukwende unemahloni indlela lowenta ngayo ngakumkakho noma umyeni wakho futhi ufuna uNkulunkulu kusihlwa ngemusa wakhe kukunika umusa wekuncoba kuthi ugaxe umkhono wakho noma lowesifazane futhi uthi thandwa ngemusa kaNkulunkulu kusukela kusihlwa kuchubeke sincumo sethu ngitophilela uNkulunkulu akamsa sanda sakho ngabe ukhona umndeni na wonke umuntu akhothamise inhloko yakho manje akamsa sanda sakho nje ngibonga kakhulu ukuthi akukho kodwa uma kukhona uNkulunkulu uyathi ukuthi linakekelwa kanjani tonke izinto ngabe ukhona umuntu lapha kusihlwa lobe kagula sikhathile sidze na ukuthi mhlawumbe ubonakala kwangathi ukhulekelwe kodwa awunako ukukholwa kwekunqoba kodwa khona manje ukuthi utokwenta sincumo sakho Nkosi uNkulunkulu kusukela kuleli hour ngitokukhonda futhi ngiyaphuma lapha ngifakaza emseni waNkulunkulu ukuthi ngemivimba yakhe ngiphilisiwe futhi ngitokukholwa kusukela kusihlwa kuchubeke uNkulunkulu akubusise thathe uNkulunkulu akubusise mnumzane uNkulunkulu akubusise nawe uyamangalisa kunjalo ngitonikhulekela emizuzwini lembalwa ngitocela uNkulunkulu ukuthi aniphe kona ngiyatibuta kusihlwa uma lomunye webantu longesiyo umKristu longathanda kwenyukela ealtar futhi aguqe phansi na i-altari ivuliwe. Uma ningathanda ukukhuleka umkhuleko lovulekile kuNkulunkulu, i-altari ivuliwe. Kwemhlubuki noma indvodza lesehambi noma kungaba ngubani, li-altari livuliwe, nemukelekile. Nisekhadeshi kwehlulelwa kuyachubeka. Nkulunkulu umene mikhono levuliwe, ulungele. Lo muntu logulako bekangafuna kuma ngetinyawo tabo kwenta kuvuma embi kwebantu bonke labanako manje bemukela Kristu njengemphilisi wabo. Uthi kusukela kusihlwa kuchubeke ngitomkholwa Nkulunkulu, uthi ngibe nemkhuleko wabo. Uma ungathanda wemukelekile kuma ngetinyawo takho, kulungile. Labathathu benu bemile, chubekani nekuma uma nithanda. Manje babelosezulwini baseme ngetinyawo tabo, moya lwengcwele bekasolo akhuluma. Futhi ngiyakhuleka kuwe babelo sezulwini kuthi tihawu takho titonikwa le ndvodza bobabili. Nalona wesifazane nalona lomunye wesilisa losanza kuma nje. O Nkulunkulu ophakathe, ngemivimba yenkosi Jesu Kristu baphiliswa yini. Nkulunkulu ukulethe phansi ukwende kwaba ngiko sibili kubantu. Futhi ngiyakhuleka Nkosi, wathi akekho umuntu longeta kimi uma babe wami angamthonsi. Futhi manje moya lwengcwele ukhulumile nabo. Futhi akukho lokunye lokungentiwa. Bende sincumo sabo kuthi kusihlwa bayakwemukela njengemphilisi wabo. Futhi baphuma kuleli thabanekeli bakholwa kuthi batophila ngalokho ejwayelekile. Futhi basinzile. Nkosi, kungeke kwehluleke njengoba Nkulunkulu angeke ehluleke. Siyaconza ukuthi akukho muntu lofanele kwendlula livi lakhe. Futhi kusihlwa bayakholwa futhi bemukele. Futhi batokwemukela Nkosi njengoba ngibakhulekela lo mkhuleko wekukholwa egameni laKristu. Amen. Ningahlala phansi. Nkulunkulu anibusise. Kholwani ngiloko ngayo yonke inhliziyo yenu. Tinkhathato tenu setiphelile. Bangaki labamthandzako futhi labatofuna kumasha baye eZayoni kanye naye. Asibone tandla tenu tiphakama. Loko kuyamangalisa. Akunanza bakuthi usonza kuliphi libandla. Kulungile. Asime ngetinyawo tethu manje sisahlabela hamba neligama likaJesu. Kulungile Tsatsi. Uma utosipha manje gugukani ngco, nichawulane nalomunye losedude nawe. Yelulelani nintungelete ngco, nichawule tandla. Bonke labamthandzako ngalokuphakeme ngayo yonke inhliziyo yakho, ngawo wonke umphefumulo wakho, ngayo yonke ingcondo yakho, ngawo onke emandla akho, bakamsasandla sakho kanjena, uthi nithi ayibongwe iNkosi. Loko kuhle, kulungile manje.